just follow the beat. You know it's all this.
Moni tu seni tiye tiye Zeza li fase ni li woni Mea ni koni Halina tu soya kuni Tu sana fani mponi masiponi Mini si choni Kono ni kutile ni mwana mina kakoli
Ani kakena mavuta tandate mina moka ni fapa Moka ni tambe kalizo Hola mina zazile ni kama Ani kakena mavuta tandate mina moka ni fapa Moka ni wani sashishe mwasa mina zazile ni kama Tatene kesika ini keni Amoli keni za kuli nisichoni na Utuna wa mina ni uboni Yate muteni satani ya mikoni na Olimu ya naitele zimushe Ukalu yetele la kushwa lubushe Ukalu tosa maswe Ukalu zusa kuze maswe
Mutu ni mutu Kina koya wite kulo Marikezo ni kami ukulo Lukutere kumupurusi waluna Ukalu zusa momari tolongo Ukalu zusa momama tala Ukalu zusa momama kura Ndate, ndate Ukalu zusa momari tolongo Ukalu zusa momama tala Ukalu zusa momama kura Ndate,
kina Anika kena mavuta tandate mina moka nifapa Moka nitambe kalizo Hola mina zazile nikawa Ani kakena mavuta tandate mina muka nifapa Muka ni wani sashishe mwasa mina zazine nikao
Sounds so perfect.